Chile pa' tu.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Steve 4, Crazy, I got you. Genesis on the 1-2s.
Now we go go na ni malota dine fumu.
Wanda dina bidi famu kui pompa vi visa kangala kudu.
Okay. Ndine pita rap and follow me pa page. Flow yanga ili work, mtima wanga una rage. Nyimbo zanga ni poza, nima zikwela na pa stage. We mukonda ni maenje, onama win mucheti. I'm not a top storyteller, olo rap killer. Fonse ni makopela, na kusila ni nasila. Kaya temu ni kongelo, olo comment pa post. I thought, nili relevant, broke and lost. Ni chai ni chetota, ii ni femu yanu. I do this for the street kids. We musula kwanu, azimai na asika na we nemu bula kwanu. Munga nipae, but ghetto ni number one. Empower your seko, tell them I said it like this. Look up to God, face up, kwati satellite dish. Sini choka kugeto, I'm the ghetto on a walk. They say when God cooks, you will never see smoke.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina pidivamo kuipompa vye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu. Nwanda tina pidivamo kuipompa vye visa kangala kudu. Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na vilote. Niviona ku vilote. I'm a dream chaser. Nipishana na vilote. Niviona na vilote.
Sinili loyo amesina komi wamo wana mbanje. Sina kraje sinipaza nkumbwa kalandanya manje. Muni tiesa nosunga wa mai wanga ni nansanje. Ndimu mnani pasa talent muli holy monga Sunday. I don't need a words rap. Muma nilembela pati futi nikarapa. Mzitu ndila matewela mepi kutiba nikonde wa zedi ni mawosha. Dotu don't fall esa mazali ni konkosha. Sorry ndine dreamer from the ghetto na hope. My people deserve better mkaitaya we mopu. Maybe festi ni cafe ndie pene ni za blower. Nyimbo nchosa simuli zila dalati anaso. Music politics, I survive every season. Take me out for lunch, I could sell you my vision. There'll never be another Steve Olo new edition. Wali, why'd you talk to God? Saulula ndiye reason.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina bidivamo kuipompa vye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina bidivamo kuipompa vye visa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Niviona ku viloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Niviona na viloto.
I watch demons mourn as I bow to God's throne. Ati kwa sila wasila back to the basics alone. Tifu nasty for to kwa na wa, I'm crashing your bones. Not your teaching my life to the game you are known. But I am closer to light. Ndimwe my shadow beneath me. The game needs me so na ipasa kidney. Ni moving akuseni nga mipando ya pa city. I got juice ngati ya boloko friji. Ukanghala bo careful na maganizo. Careful ve utambayo menso ni mawindo. Kumea olosa ukakambili ni maganizo. Kulipe ya kuchinga enemy ni maganizo. Baza olombue malinga tabe ufola. Ine music ikayuma pa month end ni fola. Wenzo nione lamo kusikulu na kachola. Manje wango fiola fruits of my labor ni tiola.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina bidivamo kuipompa vye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina bidivamo kuipompa vye visa kangala kudu.